J-Rocks.
It's Rocks.
Westside Music. Magari
I'm in love with
all my life, nigga, baza no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug in monga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Timafakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni semsemo na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX12 is the motor. Babusa bali be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba, nechilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yensa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko nikansa vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko nikansa vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko nikansa vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko nikansa vina right now. Right now, right now, right now.
Vimusepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No jobu banzanga baenza mafodia. Very shocked, that's why nipe mafodia. Ninkula baba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya nikoso kuba chalo chishani. Sunga nkale chesta venga bachabi chabi. Songa chunta njika lafe one pose. Limbi ku success tu alio cha fuse. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mo time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing a sikulu. Fudu fulu fulu, he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake mokapuma. Masnika na macheni monga dismo. E-life even when you have you will need more. Yeah, badu chanjele usaleke baku nyunye. Sunga kwini ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika marume. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko.